ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
subax wanaagsan idin kimo dhigisteel qodobada wararkeeda cadiidinaysa subaxnimadan waxa ugu waaweyn garsooreyaasha maxkamadda sare oo ka doonaya dadka daacwada soo gudbiyay oo ka mid ah Raila Odinga inay ka jawaabaan 7 su'aalood dhaxinaha Soomaaliland oo ka hadlay eedeymo loo jeediyay ganacsatada Soomaaliland iyo koox looga shakisan yahay weerar ka dhacay bariga Congo inay ku dileen ugu yaraan 14 qof oo rayda. Subax wanaagsan markii idin kibo ku dhigisteel ku sarbaad qodobadaas iyo faafasan taariikhdu waxay ku beegantahay 2009 sanadka 2022 kan igoo Maxamed Cali Madob ayaa warkiidan aqrinaya dhigisteel. Xubnaha ka soo horjeeda natiijada doorashada madaxtinimada sanadkan 2022 bishii August dhacday ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda shalay halkaas oo ay ku doonayeen inay ku qanciyaan maxkamadda ugu sareysa dalka inay baabiso doorashadii dhacday 9kii August. Kooxaha qareenada u dooday ayaa soo jeediyay eedeyno kala duwan oo ay ka mid yihiin in la farageliyay nidaamka doorashada iyo in kala qaybsanaanta ka dhex jirta guddiga IEBC iyagoo doonaya inay cadeeyaan in doorashadu aanay buuxin shuruudihii dastuuriga ahaa ee ah inay noqoto xor, xalaal iyo mid hufan. Dacwadda socotay shalay oo dhan ayaa garsooreyaasha maxkamadda waxay soo bandhigeen su'aalo kala duwan oo ay ku doonayaan inay fahmaan qaar ka mid ah doodaha ay ka fahmaan qaar ka mid ah doodaha ay soo gudbiyeen qareenada matalaya xubnaha doonaya in meesha laga saaro natiijadii gudoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati uu ku dhawaaqay. Su'aalaha ugu muhiimsan ay soo bandhigeen toddobada garsoore ee hogaminaysa madaxa cadaaladda Martha Koome ayaa ahaa in foomka loo yaqaano 34A ee xarumaha lagu codbixiyo oo gacanta lagu buuxiyey gacantana lagu dhigay iyadoo ku jiro ama xilligu ku jiray hanaanka guddiga IEBC la bedelay kadibna dib loogu daabacay hanaanka guddiga IEBC. Garsoore Smokin Wanjala ayaa weydiiyey qareenada sida foomamka ay u kala duwan yihiin oo loo bedelay ama suuragal ay u noqonayso.
No, which is filled, leaves the polling station to go to the National Talent Center by road, let's say, for ease of understanding. Its image leaves to go to the same destination, but this time by air. Somewhere along the line, in mid-air, the image is captured. And then all sorts of things are done before it is re-uploaded. Which means, therefore, if you go to that captured image, which has been re-uploaded, you will find different content from what it had at the polling station. So to determine whether that has actually taken place, you would have to go now to the Talent Center and locate that one that left by road and compare. Is it possible that that capturing in mid-air also somehow magically changes the content of the one that left by road? Because I just want to understand.
Garsoore maxkamadda sare garsoore Smokin Wanjala oo su'aashaasi ku saabsan foomka 34A weydiinay isla arrintaasi foom 34A garsoore Njoki Ndungu waxay sheegtay inaysan wax badan ka fahansanayn tiknoolajiyada laakiin ay u maleynaysaa in goobta codbixinta marka qalabka KIMSK uu qaado sawirka foomamkan waxay ku qoran yihiin qalin ama qof ayaa gacantiisa ku qoray. Sidee marka foom gacan lagu qoray loo bedeli karaa sida taasi ku dhacday ay weydiisay ku xigeenka madaxa cadaaladda dalka Filomena Mwilu ayaa isna su'aal la xiriirta arrimahaasi weydiisay iyadoo ku boorisay inuu loo ogolaado inay ogaato qaab ay doonaysa inay ogaato qaabka foomamka 34 ay yihiin marka lagu daabacayo hanaanka guddiga IEBC. Qarsoorayaasha maxkamadda sare ayaa sidoo kale doonayay ama ka doonayay qareennada u dooda in u doodayo xubnaha soo gudbiyey dacwadda inay ogaadaan halka uu salka ku hayo isqabqabsiga ka dhex jira guddiga IEBC, kaasoo qaar ka mid a kooxda dacwadda soo gudbiyey ay ku sababeeyeen dacwadda lagu soo ogay guddoomiye Wafula Chebukati. Garsoore Smokin Wanjala ayaa sababay ayaa la yaabay sababta saraakiisha aysan uga hadlin dhagarta guddiga IEBC, wuxuuna kaloo weydiiyey sida Chebukati uu awood badan yahay oo uu cabsigeliyey saraakiisha guddiga. Garsoorayaasha ayaa sidoo kale doonaya inay fahmaan inay faahfaahin dheeri ka helaan qaar ka mid a codsiyada ay dalbadeen kooxda dacwadda soo gudbisay oo ka mid yihiin caddaynta in guddoomiye guddiga IEBC Wafula Chebukati uu galay khaladka doorashada, sidaasi darteedna uu yahay nin aan u qalmin inuu kormeero doorashooyinka, iyo sidoo kale inuusan ku habboonayn inuu qabto xafiiska. Garsoore Maxamed Ibraahim ayaa ka hadlay saameynta ay leedahay in Chebukati lagu dhawaaqo inuusan u qalmin inuu qabto xafiiska, iyadoo la eegayo booska bannaan ee dhibaatada dhanka sharciga ee ka dhalani karta haddii la amro in doorasho cusub la qabto.
Yet one of the reliefs you are seeking is that the chair and substantially the commission but effectively the chair you want us to hold him or to declare that he is not fit to hold public office because of his malfeasance, because of his the illegalities, irregularities, even allegations of fraud that he has perpetrated, that he's not fit to carry out that exercise, to be in charge of such elections. Our constitution, I believe, has never contemplated and envisaged such a serious situation, such a lacuna. And you know, we are all peaceful, loving people. We believe in the rule of law. We believe in constitutionalism. How is that possible? What are your proposals practically on the ground? If suppose this was done, how do you want us to navigate and apply the law? Is that possible within the law? These are serious issues. These are serious remedies you're asking for. In the meantime, what is the de facto state? What is the status quo? Is that underpinned under the law? These are the questions that we would like to ask, because as you know, in Kenya, we have never had a state of emergency, and we all never contemplated, and I don't wish to think about it.
Garsoore maxkamadda sare Maxamed Ibraahim oo hordhigay su-aashaasi xubnaha u doodaya shakhsiyaadka dacwadda soo gudbiyey hogaamiya xisbiga xubnaha Azimio oo ay ka mid yihiin Raila Odinga iyo Martha Karua ee ku saabsan haddii guddoomiye Wafula Chebukati dembiyadaasi lagu soo ogo, maxaa dhacaya guddiga IEBC mustaqbalkeed muxuu noqonaya weliba haddii ay dhacdo in doorasho ku celisa dib nirdi doorashada ay maxkamaddu amarto in lagu celiyo. Maxkamadda ayaa maanta dhageysan doonta kooxda caddaynta eedeynta loo soo jeeday sida guddiga IEBC, guddoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati iyo madaxweynaha la doortay William Ruto 9 subaxnimo ayayna maxkamaddu ay furmi doonta. William Ruto ayaa difaaci doona guushiisa uu ka gaaray 9 August oo guddoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati uu ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada. Dr Ruto waxaa mateli doona qareennada kala Fred Ngatia, Kioko Kilokumi, Professor Kindiki Kithuri iyo Katwa Kigen. Guddoomiyaha IEBC Wafula Chebukati iyo guddiga IEBC waxaa mateli doona qareen Githu Muigai oo sidoo kale xiriiralihii hore ee dalka Eric Gumbo iyo Kamau Karori.
89.5 Star FM Galgaduud.
Atana Soomaaliya wararka waxaa waaweyn madaxweyne Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa ka qaybgalay munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen 1419 arday oo sanadkan ka baxay jaamacadda Hargeysa, kuwaasoo dufcadii 19-aad ee ka aflaxay jaamacadda. Munaasabadan qalinjibinta ayaa madaxweynaha kaga qaybgalay xubno ka mid a golihiisa wasiirada sida horumarka, waxayna ka hadleen waxyaaba ka mid ayihiin horumarka jaamacadda, مدح كلية كالدوين جامعة هرقيسة سراكيل كسعتي جامعة كالدوين ودريدو جامعة هرقيسة حرير ودشاقين لاليضا هاي مدح كترسان حزبي كلمية قدومية شاقار كميدة هاي ده مدح بنان يدالك سومالي لان قناحستو أردي قلن جبين يسي والدين تودا سياسيين يو هال دور يمرت شرف كالدوين يكسو غيب قلي مناسبة ده مدح دي كالدوين دي هالكاسي كاذا شي يا همباليو كاليلابا ودرين أردي دي قلن جبين سي والد كودا معلمين تيعيد كستو كالين كل هيد هير كيسو غارين أردي دا سي جامعة ده لنك كلم مدحينها سومالي لان مسبيحي ايا ايدين لو سو جيدي قناحستة سومالي لان كاللي
waxa aad loo maaga qodobka tijaarta midii bariyaan aad u warfinaya hadda waxa la qodobka tijaarta war wax anaga taas baan baaru badahaysatay hadii maanta qodobka la warfiyay ee aad kaysto diiriyash wadanka yaa bar waxa kale oo ku faraxsanahay baa mushtarki odayaashu waxay ku wareejin dhalinyaradi inta la maagaya ee shirka taagnay ee baa mushtarki la warfinayo leeyahay waxa soo jeedaya xisbiga soo haya kan waa horta intaba waa ka weyn aniga waa dhalinyaro marka horta wadal yar hadaba waxaan isweydiinaynaa Soomaaliland haduu qofku 10 goor dhalaamiyo oo 10 goor wax taro oo 10 kaalmood aad ka baxo oo maalin aad qoysato adigu maanta ma waxba loo reebayinba wixii hore leegi maayo miya sidaata ninkii maagayo waxaan ku sheegayaa dalkaas oo dhaqsan way soo waday waynu xaqaynaa waynu hadlaynaa laakiin dalka dhaqaalisana iyaga wada horumarkana qaybta uu weyn bay ka qaataa laba qolada qurbaha joogtay baalka kaasay aad u hadlaya wariyaal ah hashayda irmaan qara ka weerman in la gaagixin ma laga ila gaagixsan ma laga yaabo waxaan joognaa bishii August dabshidkii dhawaan ahaa lix bilood jiilaal soo socda dalka intiisa badan 180 roob kaba diin wax awriyto dalka Beershad geographical ayuu ka daayay oo galbeedka oo wariyaha Hargeysa aan wuxuu ahayna wuxuu ka galbeedayay imi koodu September joogo ayuu beedhaamis wadaa xoolaqatadee niina dhamaanteed wixii gaarahay waxay ku soo ururay gabri iyo boorame oo aa labada gobol ay noogu yar oo buura ah oo meelada qabaan lahayd oo dadkii lagu daadinaya oo baabuurtana baa shirkadeeda oranaya anaga arino roob weyn baa doona qaba jira markaas aan meel cid ah dadkan cunta wadan oo naqal wadan oo gaadida ritaan ayuu baa lagu daadinaya lix bilood oo jiilaal la weeyay suweynaa halkana waxaan u sheegnay waa heer aan cidna naga caawin naga mooyaan tijaarta walaal inta ka xaraaq maayo oo ku sii darari doonaane war kaasiraad ku idin sugaya waxay la idin qaata dadka waxa la yahay horta ma qaldabeen oo kuma soo diirina aniga way imaadeen inta ay wala hadan beebal go sheeg wali waxa aan baa laga dheereysiin garbay qaaday waxay ilaahdeen sharci bay arti tagtay sharciga waa inay ilaalina xeerta jabna ma gali karo laakiin anaga waxay nala noqotay sidaa qof waliba shaqadiisa buu ku eegaa arinta taagan baacmiirku waa xagga laxjaradu ka eegaa dhaqtarku xagga caafimaadku ka eegaa garyaqaanku xirgeedu baara deenimanku in leen lacag bay ka shaqeynayaan laxjaalaha waana og yihiin doorashada iyaga la weydiin doonee waxay u wareeyaan xagga laxjaalada baashu waa qaari kala socotaa iyo saara wamiina ku qosana hada xagga ka eegay macid bay xumeeyeen waana fikir bay lahadeen waa fikir waa talaaha waan ogahay laxjaalada jiidatay ilaa wey doorashada loo raayay doorashada mar soo bixiyay oo dulcag ma haysan hadii kale ma shuruuc ay dhaqaysa tiyatra xaqii la xajarada ka eega waana fikir ay noo gudbiyeen yaraa qaaridadka qaarkii halka ay marinayaan iyo waxay ku hadlayaan iyo waxaas ah war jeema geeyo iyagana waxa la yahay waxa subaan haystana la xajista oo baasha soo gala
warka caalamka wax goweyn milishiyo looga shakisan yahay inay yihiin islaamiyiin ee dilay ugu yaraan 14 qof oo rayida in ka badan waa yaf dubteen weerar ka dhacay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo afiyeenu hadlay ciidamada ayaa xaqiijiyay weerarka oo ka dhacay gobolka Turi waxaana uu ku eedeeyay kooxda ADF oo ah milishiyo ka tirsan Uganda oo kala bariga Congo tan iyo sagaashamiyadii kuwaas oo balan qaadinay daacad yihiin dawladda Islaamiga ciidamada ayaa dilay shan dagaalyahana ciidamada militaryga waxaana ay soo bandhigeen ay soo badbaadiyeen gabar shan jira oo la afduubtay sida uu sheegay afiyeenu hadlay ciidamada militaryga ma uusan sheegin dhimashada dadka rayidka.